Ukuqonda umlomo wesibeletho ukukunikeza ulwazi oluzokusiza ukuthatha izinqumo ezingcono ngokunakekela impilo yakho. Yini okudingeka uyazi ngomdlavuza womlomo wesibeletho? Umdlavuza womlomo wesibeletho uhlobo lomdlavuza oluqala kumaseli asemgomeni wesibeletho, indawo eyaziwa ngokuthi umlomo wesibeletho. Yini ebangela umdlavuza womlomo wesibeletho? Ukutheleleka okuqhubekayo, HPV, igciwane i-human papilloma virus, ikakhulukazi izinhlobo ezaziwa njenge-HPV 16 noma i-HPV 18. Abantu abaningi abathola leli gciwane bahlala benalo okwesikhashana futhi abaningi ababoni izimpawu. Iziphi izinto ezikhuphula ingozi yomdlavuza womlomo wesibeletho? Noma yimuphi owesifazane angathola lo mdlavuza? Kodwa abanye basesengozini enkulu ngenxa yokuba nezifo ezithelelana ngokocansi phecelezi STI. Ukwehla kwamandla omzimba ngenxa ye-HIV or AIDS, ukusebenzisa ugwayi, ukuba nomlingani onabalingani abaningi noma ukuqala ukulala ngokocansi usemncane. Ingabe lo mdlavuza ungangena? Yebo, kungangena ukuhlolwa njalo kanye nokwelapha izinguquko ezingakabi umdlavuza, precancerous lesions. Ukuvikelwa kwentombi HPV vaccine nakho kuyasiza kakhulu. Yiziphi izindlela zokuhlolwa ezikhona? Izindlela ezihlukahlukene zikhona zokuhlolwa. Ukuhlolwa kwe-HPV, i-pap smear kanye ne-VIA, visual inspection with acetic acid. Ukuhlolwa kwe-HPV kungathola izinhlobo eziningi ezizayo ze-HPV ezibeka engcupheleni. Umzimba wethu ujwayele ukulwa nokutheleleka kwe-HPV. Kodwa kwezinye izimo, uma amasosha omzimba engeke akwazi ukunqoba, kungaba nezinguquko emaselini omlomo wesibeletho. Kuyini ukuhlolwa ngokwakho, self-sampling? Lokho kuwukuba nethuba lokuzithathela isampula ekhaya noma esikhungweni sezempilo ukuze ihlolwe i-HPV. Ngokusebenzisa i-brush ekhethekile yomlomo wesibeletho, ungathatha amaseli kalula ngaphandle kobuhlungu. Kwenzekani uma ukuhlolwa kwami kuveza ukuthi anginayo i-HPV? Uma une-HIV, kufanele uhlole futhi phakathi kweminyaka ewu-3 kuya kwengu-5. Uma ungenayo i-HIV, usuhlolwa futhi emva kweminyaka eyi-10. Kwenzekani uma uhlolwa kwami kuvela ukuthi ngine-HPV? Lokhu akukho ukuthi usunomdlavuza womlomo wesibeletho. Igciwane linganyamalala ngokwalo, kodwa kufanele uvakashele isikhungo sezempilo sabesifazane, gynecology clinic, ukuze ulandelwe udokotela oqeqeshiwe bese uthola ukwelashwa uma kudingekile. Umdlavuza womlomo wesibeletho welashwa kanjani? Izinguquko ezisemaphuzini angakabi umdlavuza, precancerous lesions, zingelashwa kalula. Kuthatha cishe imizuzu eyi-10 kuphela. Lokhu kwenziwa ngalezi zindlela: cryotherapy, ukubandayo, thermal ablation, ukushisa, excision, ukususa kwengxenye enamaseli asengcupheni. Ukwelashwa kumdlavuza womlomo wesibeletho. Ukuze kutholakale lo mdlavuza, kudingeka ukuthi kuthathwe isampula yamangqamuzana, i-biopsy, bese ihlolwa. Ukwelashwa kuhlanganisa LEAP, Loop Electrosurgical Excision Procedure, okumele inqubo yokusika ngentambo efudumele kagesi. Kususa izicubu zomlomo wesibeletho ezingajwayelekile, ukusetshenziswa intambo efudumele kagesi. Kususa ingxenye encane yomlomo wesibeletho eyamise ukuba yincane kunophawu lweminwe. Zivikela. Khuluma nodokotela wakho noma umeluleki wezempilo mayelana nomdlavuza womlomo wesibeletho. Ulwazi luyavikela.